winner. Moyo moyoni mwangu najarwa sina shida. Your place in my heart, me and you in the sky. Bila wongo mami, you are my perfect superstar. Urembo wako mami unanifaa, mimi nasahau njaa. Yoyote nakwambia because wewe unafaa. Sini sahau me, baby I'm sorry. Remember long time tutoka wapi, you and me. Moyo wangu fasi yako, you're my honey. Oh, body thinks that I'm
niko tayari kupanda mlima, kupanda mlima, kupanda mlima. Kwa ajili yako nitaimba kwa kila vina.